Miles Entertainment. DJ Miles. This DJ in the 254. DJ Miles.
Yeah, it's your boy Critical Chuck Boy in the building, chilling with DJ Miles, Kenya's best DJ in the 254. Everybody stand up!
DJ Miles.
Gun him down, I'll
show you my power.
Gun him down, I'll
show you my power.
Gun him down, down, down.
Who by two, come on, act, you know, who by two, come on, act, you know.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
DJ Miles Kenya.
Yeah, it's your boy Critical Chuck Boy in the building, chilling with DJ Miles, Kenya's best DJ in the 254. Everybody stand up!
Magic's anger on the beat.
When I pop my attack, I'm busy as a magic. Me na kata magic. I'm busy as a magic. Me na kata magic. Missy na ubaya. Sinanga ubaya. Missy na ubaya. Sinanga ubaya. Ay, beba, beba.
Miles Entertainment.
Mina teka, teka. Teka nyama ikideka, deka. Napenda kukachocha kakicheka, cheka. Nako bash mina mere meta. Julu beng dona keta, keta. Na changanya, changanya kaka, bureta.
DJ Miles.
Mina kata maje. Missy na ubaya. Sinanga ubaya. Missy na ubaya. Sinanga ubaya. Ay, beba, beba. Akikuja mina deka, deka. Deka nyama ikideka, deka. Napenda kukachocha kakicheka, cheka. Nako bash mina meremeta. Julu bengdo na keta, keta. Na changanya, changanya kaka, bureta. Body figure toa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile dontareta. Na kwa gana connect na coordinator. Sina time ya call mireta. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Msupa uko fine, una kamanzi yako 20 na uko 35. Nitakuraruwa leo kama tumbo fry. Ama kare gani, ama namna gani. Manze kuna vile, vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuogopa. Vile unachapa flash wene wa monyota. Unapenda genge, naona ukizitoka. Sina yako IT, nataka kukustock. Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block. Umetoka salon, na bado na kusuka. Usisikize huda, usifunge duka.
Mamma mia.
zangu ziko KBC channel.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to.
Utapata verify. Yeah, yeah.
Utapata mola.
X ni Zidro. Una mali siko joy rada safu kipatana form ni lami ndo natoa karka chapa joka choka sima siko joma gode chok siko joma gode chok siminko joma gode na batata sija do siko joma gode chok siko joma gode chok siminko joma gode ma gode na batata chok siko joma gode chok siko joma gode chok siminko joma gode na batata sija do siko joma gode chok siko joma gode chok siminko joma gode ma gode na batata chok
Madu ting, awa du dem, api e baga wakani.
Machana matanga kisha susu.
Wajia no, bogi genje, sindo mbogi genje. Unataka picha ya Kenya tako walenje. Bogi genje, sindo mbogi genje. Unataka sura ya Kenya tako walenje. Bogi genje, sindo mbogi genje. Unataka picha ya Kenya tako walenje. Bogi genje, sindo mbogi genje. Unataka sura ya Kenya tako walenje. Shomrazi pigwa ruai. Niko kwa warosho na jinyuria na manguai. Sindo mbogi genje siku sichaki walai. Ikifika gizi ni warazi tunachai. Yo, sitambui bloody fucking. Niko hustling, nifike njati ya kafling. Niko jabling, na shikisha tuna wapling. Made ziko big juice inanga time ya idling.
Miles Entertainment.
Look safi ni manganya na setoka. Ma weekendi mashashola na mogoka. Mtati mbogi genje kimochoka. Ati sisi ndo kunyamba ka idoka. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje.
Tusiwa rasa ni tukienda bash. Tunasitisha, tunasitisha
dada.
Tunatafash baka wadae ni hash. Na siwa resho mepin kwenye bash. Juni makeki mango istatatoa cash. Na wakitoa cash na zundua shash. Tunaseti hadi zitukachi. Na zikishika sana piga atangasha. Na ukitupa stepo mindo nda kukachi. Vidole zangu sticking kama nda kupinch. Juni komboka man acha nda kulink. Usitem sisi ogope nda kulink.
Mbogi genje, sindo mbogi genje. Nasanda picha ya kenyata kwa walenje.
Mbogi chapa stupi na huguma. Bisenta inataka kuhuguma. Test ya kuhuwa chuma ya doshi. Nisa mendani ni istini toe moshi. Chuma ni usi mevi ya pongi. Fea natuma ikitoka Migori. Ama mluya kutoka Maragori. Ukifika karibwa kuna hodi. Chuma, chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Ni aje empress amia kuku impress. Mepata kole yako concerning the doshi interest. 18 and over, hivo sita ogopa. Nitakuletea mwenyewe nkusete kwa sopa. Nombeba tako, walete na sio vako. Minaweza kubako hadi tumwage majasho. Swali ni je, utaweza kuihandle. Chuma sio raisi, sio kama kukopa bundle. Ukifinywa vizuru, utataka hizo za kando. Mifundi mmoja mdeli confirm na Njeri wa Dago.
Now hear this.
Now hear this.
Buda tuko lit manze. Wapi laisha na token.
Two by two kama akianoa. Ones and twos na ka mix na soda. Team ziko juu kaki wet na buwa. Ma design sometime me hudae me tomba. Team niki drop niki nyambi. Badwa nangangana niki unda pesa na lavish. Yang luku dati. Mapenzi ya 30 pande zote kachapati. Nika ex commandazi.
Mini damda. Haribu hesabati. Mini damda. Na sponsor hizi party. Mini damda. Na wakatisha maji.
Maka.
Na kachuna mali. Na apotka magari. Chibisha wolenje. Wenzi coach. Niki cheza kadenge.
Boys and big girls too. We out here doing what grown-ups do. Let loose and bust some moves. Came one by one, leap two by two.
Two by two. Ooh. Two by two. Two by two.
Comrade power, tivin tia lala.
Kime Ivana, basika ende sana. Wanyonyi hapa na wale wakulamba. Hii ichunisha bezote za jaba. Mtu mbexu mbexe tufukuze njeve. Nyege maunenge panda na siwembe. Andoke ya swara angukia mbebe. Apige unyende mwache na matege.
Pandemonium, soko moko. Stingo za kipoko, bai koko za bongo. Mastimzi kofongo, tokichemsha bongo. Dili bigi nani usilete ndogo. Vibes kwenye flight niki nice maloko. Chafua 5 star ghetto towa loko. Ka baby nice nice Canada imbo koko. Kadunge kaluma kasugue mugongo.
Big boys and big girls too. We out here doing what grown ups do. Let loose and bust some moves. Came one by one, leap two by two.
Zulu Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zulu Rainbow ni makeup.
Everybody stand up.
Ni makeup. Zulu Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zulu Rainbow ni makeup. Ni makeup.
Hello, hello. DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Mulisema kutakuwa na offer juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae Italian wa azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndo tajoma na sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Siri yangu when I wake up, I bake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, crop top umebaya pasngara, swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulage nyasi, wazi wazi uneza chua kana wasi wasi, nikarembo kana piga mpaka nyele basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Gun him down, Gun him down.
Kibabo baby girl, double trouble, double. Nanga kubwa inabaki watu wamefumble. Tunapiga rap hawa wengine ni mamambul. Hapo nyuma jo umechora tukisakul. Tingisha yo waist mina dai kuwa wako. Kama uni pay besi pake kwa mamako. Kama adi chakosh mina geta geta taku. Geta taku, geta taku, geta taku.
Gun him down,
show you my power.
Gun him down,
show you my power.
Gun him down,
show you my power.
Gun him down,
this time round.
Gun him down,
I'm down. Na ukikwara ni mafuta.
Oh yo 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 Annette. Oh yo 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 Iset. Aya ya ya mame. Aya ya ya ane. Ikus untam asale. Na nyoka nani lani swete. Nasikia tumbo ni dade. Papa wemba didi dade.
Gun him down,
I'll down. Show you my power.
Gun him down,
I'll down. Show you my power.
Now hear this.
Gun him down,
I'll down. Show you my power.
Gun him down.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Kristo, Kristo, Lejo Maria, shika picho, Jenny Maria. Assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno mario. Ati kicho, micho, niko na kizia, pisho, kisho, na kujazilia. Mwaga, maji, na kunyinyizia, niko shata, bangi, ya kupaliliwa. Ati, oi, chorea, oi, kani magowe, riso ni romtaka. Ati romtaka, kani kadonye ni romtaka. Ati romtaka, kani kaponye ni romtaka. Ati romtaka, kila mtu twende match. Ati match, kila mtu twende match. Ati match, ati tease alert. Alert.
na busa tukaisunda kwa mogo kadunda tukacheza tuna distance dunda tukacheza tuna di ya utoboa kamevuta koroni umocho kamedunga polo budango pota toka ndongo kumdondoa takudunga jongo
miukata makale naongeza na bale kanina maganje juni
di bro wako na kutaka uneza pata di baba koyo kutaka tosa sound kwa hapa naomba namba sina tabia kaza kamba za gwanda ulishani ganga tugeuzane baba na mama
miukata makale naongeza na bale kanina maganje juu niko quarantine quarantine
ni maunga nona nikiwa samba na kama ujashika bana mini mukamba
niko na essentials ya maovacado makarao kwa roadblocks songa kando welcome in karibu anything I can handle takuchorea kaka tunza gado
tunapenda happy everyday
wale wana
happy everyday
wale wana wana
tunapenda happy everyday
wale wana
happy everyday
wale wana wana
step hope step una yumba yumba una kata rumba una hope step
Moja na sipea mbili Toto wakilia eka filifili Mini kondani zena ubiri
Utamu kishika jaza piripiri
Eyo hey, fasi ya piri Hakuna basari na kila itapu Yo kushinda pasari
Kare pare kori koseaga
Koku koseaga Apo miutega
Eyo hey, vituto vidogo na vipiga vipari Silbado trendi taku siku za kari
Ati siku za kari Naitwa Jackson na bado naleta action
Tugare kwenye black me anoganda Tiki clap now another clap Banga na mimba ya success sana I see father Money on my mind so I play harder Leo ni lazima vitimbi Team Hongo walai leo hawapachi niko Who's that girl? K-E-V-E anatisha Tisha na hiyo future kwa jeans
Akileta maringo kisogo Niko carefree niko yolo Akitest anapata di kama joho I let her know Akileta maringo kisogo Niko carefree, niko yolo Akitest anapata di kama joho I let her know I let her know From, come on jump Leo ni kubugi baby get down. Kuna sola zitu kate kate maje. Kuna sola zitu kate kate maje. No more frown, come on jump. Leo ni kubugi baby get down. Kuna sola zitu kate kate maje. Kuna sola zitu kate kate maje.
Wana penda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni Taga na taga niki medu Medu Taga na taga niki medu Medu Mi ujali ganji na ladies Mi ujali mani so nataka meni Meni Taga na taga niki medu Medu Taga na taga niki medu Medu Adi taga na taga niki medu Jamaji umebeti ama tume bleki Na umenoki wendi ama pia na beki Saa Ngoja nianze kata keki Now Kaka bambe jujo hauna class Minko na mane nipate kwa ba Cheki ni fane umevaka mafiat Fiatu madhare badae ni fan
Iwiki ni nasikia kukata kake Ki nasikia kukata bado he Ni pimepedi round moja aniseti Piri we mrazi pigwa ting ting Yeni diva na nakatika na chupi Ringi kiroma we kichumbi Zikishika mina washanga kihudi Ringi kiroma we kichumbi
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni staga na staga niki medu Medu staga na staga niki medu Medu mi ujali ganji na ladies Mi ujali money so nataka meni Meni staga na staga niki medu Medu staga na staga niki medu Medu
Penda mina penda vile bass tubweka Nipe tingri tujilipwe tena Nati paipu tutachafua tena Kenya na paipu doni pewa Kawa unatoka kari yako Medi seti tuende form Ten madanse ndo atimta Hii ndo bass tu sing along
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni staga na staga niki medu Medu staga na staga niki medu Medu mi ujali ganji na ladies Mi ujali money so nataka meni Meni staga na staga niki medu Medu staga na staga niki medu Medu
Mami, mami, nyonya Nyonya, nyonya, nyonya Kani gosho domo do Ai, nyonya Bianga kanga banga Ai, nyonya Jiti, kisting, jing, big G Ai, nyonya Nyonya, nyonya, nyonya
Everybody stand up
Napenda joma tuya na mafibad nyongi Mina thirsty ya makali na magura za bobo Na wachanganya kilami na kashenki dogo Shanti bobo, shanti mtamu koko Chest bobo, rasdi kitam kilolo Weni pate makene na nikichomo adikonyo Na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta Ningori na waroga nikidendi ya chopa Manduka tutimba spoti na wapigi ya topa Check it, na fichangori daba sunda kwa kucha Na kapeleka mdogo na kajaba alifze
Kani gosho domodo Ai nyonya Bianga kanga mbanga Ai nyonya Jiti kisting jing big G Ai nyonya 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 Ai nyonya
Ting ting zamba beast missing Jing jing sisi watch us in horror Big kings wanna BCC Wanna DCC wanna jingora Feces, yezi miss feasting G-strings, clinkly titi, nyonya Ring ring, ana tease 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 Ni wadina na takoka boma Steam steam, bombo kisi steam Maturusu kingusu tunachoma Wasi chumi si busu mina nyonya Paka pongi kama sikai na homa
Kanigosho domo
Miles Kenya from Miles Entertainment.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
DJ bang, 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 Miles Kenya.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
Miles
big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani Tunataka nadhani Nindi udunga kama daktari Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
Tuna step na T na kam Tuna left na fia na kam Konga sana tia itakam Na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tuki gonga, nyonyi pongi, nyonyi uki gonga, bonga, bonga, so boja ni piando mkambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha, kuguza tuwezi ivisha, mbevisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha, mezi tisa endo pimishe, kushibishwa kumbulingiza.
Mekucheki toka zamani, tunachaka ratani,
mikiwaka
kama ratani.
Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula, andi kwa magoti. Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula, andi kwa magoti.
Now hear this.
Uzling pispo ni ya kibla, litni dibla ile genje. Uzling pispo ni ya kibla, litni dibla ile genje. Uzling pispo ni ya kibla, litni dibla ile genje. Inigri miuri enkadi shock dem, mambeko zina mwok ni mogadha. Kanairo governor ni mjamo, lagunya skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma, nikipaa kila yut ni dangulo. Kwangife baroda imemokre, matibien kuwa bambua mashashken. Kamili wa kimsnadi pochanyagu, militan miwari ya utu frontline.
Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula, andi kwa magoti. Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula, andi kwa magoti.
Asto meni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole. Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota. Kona jigi 20 liter sin kama na order. Kumsuka sin kama na order. Kunagizia nikajipata tu matora. Mbulu bigi ameseti move ya ora. Ameseti mkono kwenye bakora. Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear. Asha ni italia menitolea G-bag. Fine figure ananivutia. Mtoto kililia wembe unampatia.
Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kanda mkisha nana nanguya futi kwa kichu.
Yeah, alafu mwana ume mzima Instagram na mafilter. Nadai wave ama unadai hipster. Na siko shua hata kama jo unapata picha. Wako za kimazisha ni kwa nadai feature. Sishi dangu bana na inihusu. Bona ni wagawe bana na ninusu. Hikiko simbaya sana, tupendia sara. Fadhali tukafungwe na mabusu. Nimeanza sijamaliza. Foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Una swali sawa uliza. Kosa kubwa nisidhani kama ndasikiza. Combination ya nikali motive bad kize. Yani body, body, stamina. Ukitaka feature ina depend. Na mista kuficha mepanda. Check you one time no. Mi udai mo. Mi udai big. Na si big G. Yani haga jo. Mata on. Na naitaka tukika tika.
Kitaka tukika tika. Taka tukika tika. Taka tukika tika. Taka tukika tika.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Everybody stand up.
Ni pate ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Loku Loku swagia kibao wow. Sio masone mangira mathao thao. Sio bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina.
Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia le kuzaa tumesema sana sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kire tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapati mwati kukoti. Akakamona ni kamali au marimari. Mkangali au marimari. Akakamona ni kangali au shashamani. Mkangali au shashamani.
Akakamona
ni kamali au marimari. Mkangali au marimari. Akakamona ni kangali au shashamani. Mkangali au shashamani. Mami we ni mali siyo marimari. Ndani ya dera kama msumare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni shamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke mon
Shafashi na mbosho.
Nyeke mon
Nyedete kigosho.
Nyeke mon
Karedi uga shoro.
Nyeke mon. Nyeke mon.
Akakamuna ni kamali yao mare mare. Nikangale au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako matan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki na mahita kula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mare mbogi siki munyoski. Nani bush ina van shina ile ya Moses.
Nyeke mon
Shafashi na mbosho.
Nyeke mon
Nyedete kigosho.
Nyeke mon
Karedi uga shoro.
Nyeke mon. Nyeke mon.
Akakanguna ni kamale.
Nini kule mula rungu ya Masai. Ni majengi na madongi na masaj. Niko high sako kujo hana piga zima taka sai sai. Nina piga nina lima hana wika wai wai. Nini kilu kubuda wasi nyongi tai tai. Odi wa murango nywele nimeweka tai tai.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Aki bibsi ni rungu ya Masai.
Ni maziti na makiki maige gai gai. Mimulu ya buda sezi lala bila chai chai. Na madribs wangu zote mori ushika nai nai. Na mangeus na wakunyo hata bila ndai ndai. Duti sutakula utabagi hai. Hai, mazi yangu ni mtamu hata shinda pai pai. Hii ni respect kuni viva kando yangu my guy. Nimemaliza nimechoka wacha niende bye bye.
Shako kuto manzi antaka.
Rungu ya Masai.
Siji chill mechoka antaka.
Rungu ya Masai.
Analia zazi zontaka.
Rungu ya Masai.
Matai dozi ya shashika.
Rungu ya Masai.
Ero.
Rungu ya Masai.
Ero.
Rungu ya Masai.
Ero.
Rungu ya Masai. Iko fiti ime study ataka rungu ya Masai.
Manyaru ni mesiti ni kidundi ni kumedi pedi. Ako mechi mapunyeto kazi ni kuteki. Anacheza game fiti. Buda wacha doya mesi shedi pongi fiti. Adi manzi anze kuwa lazy eh. Ringi bigi sidi yoneshi mboto poko kama loko moto niki waka moto. Sesa toto luku yangu moto. Cheki goro no mangia kwa keja zao. Masishi kona pia kamao. Na wake mbaga tuka karao. Nikiwa manya na wadhara. Na kuanga mbaya tuka farao. Chikibana skongi rata yezo mabao. Nipenda kusesa mara katao. Tembesha tembesha super cheki. Shako kuto manzi antaka.
Rungu ya Masai.
Siji chini
ataka. Rungu ya Masai.
Everybody stand up. DJ Miles Kenya.
Chaniwa, nasi kipei nyama, naki kidei nyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputai nama. Nasa katei nama, sikatai mama. Leo kamari mchoza rungu aputai tana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, tonya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na ikuliki,
chongo.
Niko madao.
Na minataka
Chodora sasa ha!
Nyoka ya shaba.
Kadibeti lazima na imada. Marathoni lazima atangada. Serimala so na ipiga randa. Sime ni kaza na ikula kwa veranda. Nipe head gani jome make mine. Funga mlango sikamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakam mara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na wacha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikili hapo vile mzea nataka. Sauti nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shabe winyambie. Nasikipe inyama, nakikita inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Naina washa kibiriti, mchona. Kani wimbo ama miti, mtonya. Kani kukua na ikuliki. Nizan mkori na kiwa jaba. Kukumanga weni kusakaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lole tailamba.
Kama saba mora dole. Hato bajo kasika na mandole. Makata shankati swako jale. Mokodi na wenuza kishada.
Watu mnajua ni aje. Etu wakali hapa. Mekilia bana na mtuwa nguwa nguvu DJ Mal. Hizi mix ni soft sana usio.
Kaina washa na chapa micha ras. Kaona daro kunyuma anza mwanzo. Kaona osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mto yu akambo. Yeni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazi ya ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fozali usijikune ndugu. Kai uwezi pia unaza najisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza za mandani otero. Tup tup na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Tani huo design mkori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama saba mora. Hato bajuka sita na ma. Makata shankati swako jale. Mkori na wenuza kishaza.
Mlu ya wakusia. Na unasikiza mix ya DJ Miles. Unajua makandi mama dudai na ofisi. Mkondani ukuleta Kenya DJ Miles.
Niko haya na sizi meyo mbae. Hapa kondaye kuna nukanjoti wae. Kukusake neza washa tirengaye. Anechafi ni mtaro yani dark inside. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tuka washe shada. Kakaleta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Getinge geke, getinge titi keka.
Miles Entertainment.
Getinge titi ke, getinge geke, getinge titi keka. Getinge titi keka.
Ni hatari, ila wanitoka ordinari. Ni hatari, wengine jo hatari yetu. Inasuna, kutu kwenye chuma inasuna. Inasuna, tena sana inasuna ati. Inasuna, kutu kwenye chuma inasuna. Inasuna,
kisike jua kari we jua kuna chuno. Kisike biti ya mavo jua inachuna. Bado meno iko vunja mfupa. Bado tembo ziko vunja chupa. Haribu mtuangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya ketepa. Ronde pili na kuja wepewa. Kunja mtu kizani kizawa sawa. Mkumbushe ituma ni atawa. Nakona nasumbua kwa sara. Nazima jui kutu inachuna.
Inasuna, kutu kwenye chuma inasuna. Inasuna, tena sana inasuna ati. Inasuna, kutu kwenye chuma inasuna. Inasuna, tena sana inasuna ati. Inasuna, jaba natafuna. Inasuna, nasikia kujifuna. Inasuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng teng nakatia. Teng teng napitia. Zimeshika minarek tumaria. Zikishika chora saba na dandia. Kukitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande nikona omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikware sita ingono. Mbasu wa evi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mavedi. Na medi na hedi na kandu makeki. Na kata makeki nika nibash daila. Inasuna.
Melodies baby.
Duda duda buda chezea duda. Mina dying juu bang ni kichora saba. Shika duda buda chezea duda. Kani hago nimebeba ni kichore saba. Shika weng.
bang msi bang ai kama taweng bang msi bang ai shikaweng bang msi bang ai kama taweng bang msi bang kama national chingishi ya duda pale bukla ni mechil bila bugda na kimeza tumejaza tumachupa kuwate sana kufloss na mabuda staki fegi ebu kam na kishada hata kifei anadai kunimanga na misifala kuna vilenda mtoka na kingoa teke teke na omoka duda duda buda cheze ya duda mina dai njuru bang ni kichora saba shika duda buda cheze ya duda kani hago nimebeba ni kuchore saba shika weng bang msi bang ai kamata weng bang msi bang ai shika weng bang msi bang ai kamata weng bang msi bang kakoho ninda mtolea kingoda teke teke ni mpanulie mapaja tam tam nyam nyam akidaka nyukni yangu imejaa mushi za mavela jegi zangu ziusag mini kiwa honi na nikimbao mi upendanga kupigwa miti ai kupigwa miti duda duda buda cheze ya duda mina dai njuru bang ni kichora saba
psycho
labo on the beat
ale kwa korido ni kichat super si anapita na ni fry kuchekizo mazuda ni kadai kumkuta kia nani ya kanidinan kamshu umejibiba na unalenga mejibiba na unalenga madam na kusuka na unaringa na kusuka na unaringa mejibiba na unalenga mejibiba na unalenga madam na kusuka na unaringa na kusuka na unaringa
unikamue unianikie ni kama nguo ninyanyue uninyanyue kama kenyo umejiweka umejibeba umejiweka pali pako siwezi lenga hizo duda zimeweza nimezikemba zinashikiwa bawaba ni kama meda na ziringite hizo madiaba mimi nazisepa kata kata msupa nikanisapa na mlamba na mshikisha kanimogoka ni mkate msere nikakapuka ndo bigi hiyo area hapo karura kaku nini mboka siwaya ni nyoka madam
umejibeba na unalenga mejibeba na unalenga madam na kusuka na unaringa na kusuka na unaringa mejibeba na unalenga mejibeba na unalenga madam na kusuka na unaringa na kusuka na unaringa
na kusuka utadhani mimi ni msusi niko na njaa siku yangu msosi mimi napenda nyama nyama kwa mchuzi mimi si kijana juzi niko na experience
DJ Mars
kuna kitu nika nimetoka inda juzi kijana mgombero amebeba tiki kingi kifika kwa punani sinaga samahani ushaona dogi kitorokea saani mimi na shot mbili lakini na renare mademo vya sambusa na napenda smoky kani manzo mimi siwezi shana mbogi
mcho umejibeba na unalenga
penye mushi lazima kindukulu penye kuku lazima wekukulu nimefunda ganji kwa katululu leo sina ndai nimekuja na kisululu chadua itaride boda boda yukusafi nimepaka boga nona toka loko nataka kubuka boga east and the west kutane na maoga kwa wanaija kwa naira niko na do music bank kama taira tali top shatter si mindyo mama kaila ikifika weekendi si uwaka kaka waida waita letter waita letter mogi kwa njia by the way ongeza meza tunaiweka tunaserereka Loni kuwatesa na vako za dikteta hey,
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment
Tunabugia bugia hey, Si tunabugia bugia Na isiposhika tunarudia rudia hey, Tunabugia bugia Leo tunabugia bugia Si tunabugia bugia Na isiposhika tunarudia rudia hey, Tunabugia bugia Leo tunabugia bugia Si tunabugia bugia Na isiposhika tunarudia rudia Kumewaka sana wapi bako ya maji Leo ni kushikisha jaba na washikaji Pale katikati hati ndo kuna party Mpaka boy wangu gidisi yako maji maji Kesi badai leo tunachoma rada Tunachoma mpaka tutafutwe na nakada Leo maboy wangu wanachoto na mamata Mademu wenu washa chukuliwa na mafala Mina kula happy na tupa asara juu Sahau shida zako na uwanze kuzitoka Life tu ni moja kukufa ni number two So before iishe Waya nzanga kuzi order Waita letter, waita letter Mogi kwa njia by the way ongeza meza Tunaiweka, tunaserereka Noni kuwatesa na vako za dikteta Tunabugia bugia
Alka music
Tunabugia bugia Si tunabugia bugia Naisi kushika tunarudia rudia
Come back.
si uradi nipate nimechill na kabinti form ni mingi hadi anashangana sisi kila siku ya wiki get tipsy na nikigeldo na blow it all on the whiskey Jack DJ me na blame it on the Henny we started out slow nilikuwa jam levy ish too crazy kukumbuka siwezi nilijigeldo mjuu ya bed nimeplex si masoni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na mataska mapile zime nice mara kwanza ya pile zime nice si masoni mangire Dem moja wawile, zime nice Na mataska mapile, zime nice Mara kwanza ya pile, zime nice Zime nice, zangu zime nice Zime nice, zime nice Zangu zime nice, zime nice Zime nice, zangu zime nice Zime nice, zime nice Zangu zime nice
Nipe beat, nipe microtasi kalamu Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu Juna teka mali kama Boko Haram Na ikijipa basi nita wandalia karam Bash mara that that
Tunukati tap tap my way
Tunukuja na gode teipaka tap tap
Cause you know that I got something to say
Shut to a talk, but shut
up, tell me Anna, me
Come tell
me Anna, me Come tell me Anna,
me
Come tell me Anna, me Hata ukini itani taitika Maringo weka kando
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment
Cause me and me love video
Everybody stand up
Oh yeah 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 Maringo weka kando baby ay, ay, ay. Cause me and me love video baby ay, ay, ay. Usinika kayo usiseme na no no Kila siku ntakupenda mama mo Usinika kayo usiseme na no no Kila siku takupenda mama mo Kaire tu can you please come my way
Fire baby
Cause you know that I got something to say Come tembeana mimi Come tembeana mimi Come tembeana mimi Come tembeana mimi
Chilling with the baddest DJ Outer World DJ Miles on a level Miles, you don't know what I'm put a smile on the girls Level
Jana, kaniba mahani Tena, leo natamani Jana, kaniba mahani Tena, leo natamani
Here to the dawn We are match up the place, cause you don't know we the best, best, best. And the girl them a turn up the place Mr. DJ, you fi give them your best And the girl them a turn up the place The dancers if you show up your face
What you fi do?
We are going so On the river, on the bank You better kill it and show us the stunt On the river, on the bank You better kill it and show us the stunt
Let's go in it Tena, tena Nikishika sana una zema win it
A champion, 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 champion.
cricket and football. From my dance and my name you call. Champion, champion, every trainee and every young man. Champion, champion, every VC and every Bajan. Champion, champion, every trainee and every young man. Champion, champion, Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bungie is a champion, Fallon is a champion, Lara is a champion, Gail is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly and a champion, 958 Bolt a champion.
Champion, 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 champion.
Everybody knows it, bravo a champion.
Hey, you know, man, I don't know what Dario this is, man. I represent for DJ Miles out of Kenya. That's where the music play, yeah, brother. For real! Yeah, DJ Miles. And the music playing on my cheek. Now you are representing that. Holy pastel of the holy pastel, I try. Yo, DJ Miles, too girly, girly. Him grandmother say him too girly, girly. Yo, DJ Miles, you don't know what Dario are representing. I mean, the music play.
This girl coming like a nightmare. If you want to leave, just do it like Nike here.
Yeah, man, you don't know what Dario is.
Don't be ungrateful, grateful.
DJ Miles may represent for another body's mixtape.
Whining word. I'm here to the south to represent for the baddest DJ of Kenya, DJ Miles, man. Yell them, what them do? Yell, come, whine from the kulu kulu. DJ Miles, make you whine from the kulu kulu. Do it, man.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.